tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili damine to bogi janga fandu hala Mamadou Samassé ko jam nyalli sekrabe hediibe. Sabiti ala nyam yite diwoji bento jibnirde Mali gollirde kewde ngoti landinde dawi ala hali turdo sanne yimbele e mamane halmu dule zudon meden. Ko warata nogo yon gid enna e kawrute jande gilla beta ko bomo ko do fanda mudun woni sembinde bawde golle mabbe huntande horeti Allahji dibe jogi. Bodin ko wal e ko nande mudun yo sabi ngarina sabi tawangalla madun no sifa asawrugule jawab mudun le journal meden e le ngay yawtere on nam parle ngon semekor jamen hande kikide alarbaari sappo juillet 2024 bismillah sakram. Gullirde Mali humninde diwoji humpiti ñande altinere jetti juillet wiide mbenna diwoji ñakki ele nukuji di denno alhaali lati ko sababu numbe avangaaji kewdi ngutti fe dawde khalifa goita won ko ben kadi foistango marwakalu
suudu humninde kabar don diwoji di kodata le leedi min indi holliti wiide asansiji ko wattete en diwoji di do ñakkan bamde talataare jeenay lewru juillet yottaade altinere sappo ji lewru juillet hitaande 2024 ndudo suudu holli nimse mudun sanne windi woji kewdi johoji le leedi di do bortinama be mbi be gonte waddoni imma daraji faadido tidalaje bene jokala yoga e jo en diwoji be kolliti wiide garo bamde biyengaji di tinno daro tafen sabi de diwoji di yagol mudum bortinama bamde balde tati yottaade balde jeddi dun latik sababu du bete alal barnde yimbe le hew bamuyo biyoji mudum an gonde tanude koyde kambe jo en di do diwoji du be mbi keb mabbe an gonde buitaade odo communiquer mo labi be diwoji di ngadi be kalaay ko lati sababu nyakugul asansiji ngattiti di avioji di ko no dirta kerosene
dunke kebe holti wiide dum do yaata fi caga kuteji do kebe leedi di nanam dar lam ko fi dabreji ben yalla di wujina heba futtinde dawi mabbe Umar Biti Bali dunke kebe won ko hande Moussa Mali Sougou kedda fasta Ousmane Yalgouli
ara fi ko ojam le aeroport ana wadda torral kebal edi way wadde kuteji bangal no ko ojam hebirte do avioji jibboto kina imma daraji ngade pati toro mudun mawna sanne kambe dawbe se kabar mudun heba naka jogala dartobe totte kalisi mudun ni dun wadi dum way buutude kebal no watte fu fa odidal hebene jogala ana hani dabreji pie fandaji darte honno ku ojam hebirte do imadara ministere humninde yawara kany e jagu pati otidal jokina sabi dun way wadde torra sanne bangal kebal
sekko tutte kala gimo do kabar yame bangal be am Facebook en X dun Twitter kido gila balde yoga jambian alhali njam rubinne den wimbi sonne yimbel hebali de kewde bamako alhali latu sababu wobe ana fiya dabereji yalla hebri njam ceni dam den no gulire somaje pul tv de ben ti ala fofala kabar mudu mbaw dun yarde njam dum tawe ben kuteji wala hen Musa ak maha wonko hebene ke defastan Ousmane Nyali Bulle Umar Wagalu
do bamako do rewbe be min kawri cuude mettimu ben ala hali ndiyam robinaji leede balde sini arandejo holtiwide wonko watta fa heba nawtoro dan ndiyam dida bo kany holtiwide wala fu ko watta ni tan nawtorto dan
a bo wormi jigo
ko na ko sakti ko fu mi mati wide jaat ndiyam dan no worino wayli tiki ndiyam jalto jan le robinaji di wakati sina min joppo dum fa boy na min ngatten oro zavel sumi keb yarti dan don ndiyam wala fu ko min bawi min gala sato min gala fi e hunde robinaji tan min jogi sa watti ndiyan robin dan lesio wakatiji couleur sio o jati waylitito ka wala fuko min bawi ni min jardata dum an way hukkudema nyawuji kewdi du fu fota suka amin be idum tidi nyalom hande no sa
societe malienne de gestion de l'eau potable don somazep sa holti wi ko sabin binidon yo sabe golleji bondi de himbe ngatta le o wakati ndungu de gollirde holti wi de wadan e bawde mudun fu yalla himbe ana keba ndiyam ceni dan dan kuteji fu wala e mudun bangal cellal abdul kari im kone woni hore jo humeni be hala gollide somazep sa
pour reconnaître que c'est direct
andi tentan wiide o do wakati ndungu mayongo yameji dan kewi ton sanne jamar de du fu yupantunele de yaade e mayongo dun latto sababu so wakatiji ndian robin an tunni tiyo ngaji gudde an to do tawan de puni kamin bien ndian somazep an wa yarede te dun wade kutteji fu fiude e cellal
ki peut-être consommer sans danger
hore be somazep sa anan baajo himbe watto be robina dimo ben mo entina boggi dokkoji ndiyam pati don lato sababu bonnugol ndiyam kebata
ko warata nogo yang gidde en men fo ben kawtal jande gila beta ko o men sapo jue do bamako do den no fanda mudun men be do uri leedi beradi mali uri do Niger e Burkina fanda mudun men woni fanda gal do kawtal badde nay woni beedande ben beedande famu e legolum e kadum tan wor sala yidi bi jogi kawtal gal landin gal woni ministere humuninde finatawa beedade e ben fadde lulirnde ko coopération islamique Mohamed Babacounta Samtoun kedo fo sang Ousmane Yali Boule Oumar Wegalou
golleji giddi en kani wadde gollidal hakkunde giddi en e humanibe hawalu an dun en nandor mudum woni ko be janginta le inde jande ande golleginndo ministre communido artisanat finatawa utilaji e tourisme
cette formation va
ndedo jande fami pammina e do giddi en hollo yimbe le kayi fiji be tampata fibe no golleji mabbe di kani fuddirde le ko warta ko lele de mali niger kanya burkina faso
va connaître une relance
e wi madame Cisse Fatima Takuyate, Horaje Walde Association Malienne des Agences de Voyage et du Tourisme, guide en kanye e pamobidum en golle en kipi golleji mun puditay.
Nous avons besoin que
le ngondi e fabade yimbe lo gollobe kabaru kayi fiji di dum wad sunyalo ma hando miden gonde gollidinde suudu ministre humnido kabaru kayi fiji lelidindi min gada noddango fewde e hollobe yimbe kayi fiji be fur no kan wadde imadraji yella yegol kayi fiji ra fuditay
di vraiment la relance du tourisme
tiagal di jondeji hokkindede hakillaaji hawrube hen fu anakaani wadde dawol ngemmingol wonno ko hunchini be don hore bami aadi mun
to barfabe to non ko usube yanye nyande mbern jeegom jeul tan wiide fernyango sami do yimbe le tato den e goto mabbe ko heddi ken non dum wadi wattu mabbe joodi non yarde atay ben be jigi non dum telephone e juude mabbe den non lam ko be dardi ben kala yimbe ngombe to selde fe mem de hon do kulle wattu tuboji eto kulkan tonno ben fedde ben sukabe kirtien en bodi kawrtal ben kawrtal sukabe luke ube iure 5 mani yotade 11 mani ben nokku dum wadde nyande 30 jene juu den to lise famulo kulbali den ofisli o woni fufu wata gollede ka fufu na jogi nafa fonda mudun wi kambe landini be yo yalla be do na bedro famudu kabaru dina birki kanya dun finatawa den no be dum wede dum do da ma be do iwri mbien sikasu bamako narina kati e kulukan den no golliji di timman nyande sapu joju warurundu
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yeta meɗo nan parlo handa no wiɗo kabaru boɗin kobol jogoba hulti wiide ɗum ɗo na waɗe saabi ben sawrude ñawu jogaji woɓɓe hulti wiide tan anditinde neɗɗo saabi ben sinuji ɗi o ja e muɗum nden welen ɓero faamu won ben kumɓe finatawa jaabiɓe to baflaɓe moti sikaso e gaw keɗɗana fastango Ousmane Niall Boule
on feyano baflaɓe cercle
la minen ɗo amen baflaɓe ɗo le nokku kasugankoɓe leñi ko waɗirte fa jaleñi cende saabi arande jettoje ngalano yimɓe ko anditirte ana fawi dow juutugol leñi ɗi o motti ɗo sini sukorimama ñande alkamisare wiyete jomum yuppane ƴiƴam so wona ɗon fo jomudu yuppo on ƴiƴam ɗum saabi jomum leñirte ɗiɗaɓel muɗum leñugol ana waɗire fa neɗɗo rene e ñawuji jite ene waɗirteno e yimɓe fo ɗum wodana leñol gotol tan o sigaso ɗo sénéfonkoɓe ana joguino leñe pamare leñe rewɓe worɓe ana ceedi ɗum joomi anditirte noon ɗum wari du le leñol miñagankoɓe kañe somo go en heɓɓe fuu gonno anditirte
identification de tumbe
yewtere meɗen hertande wonde zoom sur ne wi dow ɓen jogola nayaɓe le circulation kendu gelleji amen Assetou Kanté heɓani ɗum ke dafastango Oumar Wegalou
saɗa yaali ɗanti mawɗi wakkati ji a tawa mawɓe jaati woɓɓe an dorbo motongaji woɓɓe an dorbo mobilaji hakkunde ɗatongol jaati ɓe darto kaso ni a ñoƴƴi sonnere ma waɗi pipip ɗo matta jennoje si jennoje ɓe fuu ɓe jennete woɓɓe mbiya oɗo suka gaɗɗo sonnere o newaki woɓɓe du mbiya yal hoto iwata o ɓi homo noon kañe ko nandi e muɗum kanko noddirteɗo korotumoo omo andi ɗum sanne on wowi yennirede noon ñande wotere omo yaha le gudroji mawɗi mobile 4x4 gawel gorko mawɗo wonno ley hen ni tan yeltir yaade yeeso makko wakkande mo bila somo haalde muɗum nde on ɗo gorko mawɗo on ɗo wattu fuu jaabi wi onon sukaɓe hannden ɓe o maraka fi hoto iwata e mbiyan tan yeru majjun wakkati fuu ana maate le gudroji mawɗi so tama mawɓe donnoɓe mobilaji na motongaji micciteɗen wi tan suka hannden kañum woni mawɗo janngo o
sekon pawen ɗo kartene kaba jonde mitono sad fundare bangal kono fumi 3321 mera mere ɗum ko noon famɗi fo ɓuuɗi no way tawa le téléphone joomu ɗo sore yewtere meɗen magasin sakam janna yotro meden magazine hande na yowi du kabaru cellal leru jondu to boji fuddi nokuji kewdi ndon dun kabodi di an heewi sabi kudo ben hudo fuddi nokuji jogaji sam jammeji dun an yupi nokuji kewdi yalla na bedor famu du kabaru mudum kanko min lali tangara won ka ben ka fastango min usaini sis un kirijum indirabe hobbe ceediki wiide oro wattu tubuji sukabe na tampisanne bangal nyawuji kewdi yogabe holliti tayki to sukabe mabbe weltere alhali ngule fi terre mabbe e do fuf cifikitu masina e muti
samia dondayen ko na
fada e puddode ndulgu nyawuji kanyo bodi ngaroji di ko buri futinde ko woni pudje pamare di njaltoji do terde sukabe fur haya e dun tampina sukabe sande mi tayki ki do terde sukabe pudje kewde nyawuji kanyo nguli terde e hakki le wayli tagol wakkati waddata dum sabi joni fu lattude e ndum sato ji sukabe am ala nyawa wakkati ndum min jando gotoro min darana be safari sato jati min chawri ram be safari ji fina tawa
avec les médicaments traditionnels
dogotoro amadou be jara hulti vide nyawuji bu balana hewi sanne e wattu tubuji sabi kewal boudi bilidi en jammeji dartudi nokuji di
pendant l'hivernage
e wakkati ndungu mi don keba be bu balla woni mun sande kulle tati hollata dum ana wawi latade arande hatti boodi wurata dido bo wakkati o kanyo tato bo tuni jingondi nokkuji di boodi ana beedo yaade wakkati ndungu dun kudoje fudan nokku fu ha ton boodi chuudoyto
di cachette pour les moustiques
onatan pali samita borondaji o do wattu tuboji di no wodi dun nyawuji nguru hono puje njaltoje de sabuji mudun yo batugol kudde yogaje kedana docteur tira tenen karambe dunke kabaru nguru to hopital gabriel touré
la maladie nyawuji kibirte sabi kulle cewde de min noddirta prediku wakati ndungu sukabe ana barma sato fu e juude mabbe kanyo koyde mabbe ne barme atawan batte ngatoji kulle cewde ngatta dun sabi cukolo kewko ngonto e terde baggidi on ji wakati suka ko terde suka wawana tidalla kewdi
bugu de phenomene
kanko docteur jara o beedi wide ngatkul bawdi di a jogi kutteji do rewbe abibe akunde hitane fa dubi joyi won ko holti yalla sakade bonandaji di
conseil aux gens
mi don dada yimbe be dano le arkillaji chuwadi be ngada kiryaji ngaji dun e bafe kanyo felenteje mabbe be itta hudoje gonde le galleji di so kanyo iwi ton mi don darde rewbe hamili be nja suudu docteur gila lewru mabbe nay mi don dokka be safareji mbiyetedi sp salla kambe bibbe mabbe na reno e pali o pesade dun ana wade sabi pali e sukabe puddobe duubi yaade duubi joyi
bangal jamara ne ga yimbe le hewbe na nawtoro safari ji balebe asan dambili yo ito ledde balebe to sugutun ultivide ledde de ultivide ledde tawroje nyaw bubal na hasindina sanne dido wattuji di
ay sume fro
o wakati safari ji todeteedi sanne woni safari ji bubal di woni safari ji noddirteedi ju ngolobe kanyo Chankara e bobulu ko tifoyit ko
famble am fay
tunke en tellal ndar yimbe le itude hudoji mun cande hore cenam e lelade le arkillaji chuwadi ndar inrabe yo borna sukabe be kadle de juude mudno kadle de juude yajide sudude dun koyde sukabe